con the boy, call me number one. Pareza. Kwanza nimekua, nimemachua, mapenzi nayajua, nje ndani ya walimwengu si unayajua. Basi tuombe dua, mbona litakuwa panga lo manani. Man, I just wanna make you my baby, and I marry you today, cause I love you every day, forever and ever, boo. Ndugu jamaa na marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Siwezi tabasamu usipo nilipo, my boo. Tena nishapenda milo, nimependa tena ndo nishapenda. Iti mimi huyu huyu wakupenda tena, nishapenda milo, nimependa tena ndo nishapenda. Kupanda na kushuka, na kuteleza siku anguka. Ma ex mtabaki kunikumbuka, mana round hii sija kurupuka. Nina uhakika piri kwake nimefika, tatu yendo anepika bila pakua. Yeah, wapo wanodhani umeniroga, ukinipa chakula na nipa na mboga. Mahaba yana mimi nikatunaoga, my baby. And I just wanna make you my baby, and I marry you today, cause I love you every day, forever and ever, ooh. Ndugu jamaa na marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Siwezi tabasamu usipo nilipo, my boo. Tena nishapenda milo, nimependa tena ndo nishapenda. Iti mimi huyu huyu wakupenda tena, nishapenda milu, nimependa tena ndo nishapenda. Tena nishapenda milo, nimependa tena ndo nishapenda. Iti mimi huyu huyu wakupenda tena, nishapenda milu, nimependa tena.